kujukamu kara waela mea jaluka mutako kara layo potipi
chankwa
ngara baba
chaneyo
jara baba
chankwa
jam baba
chaneyo
jara baba
chankwa
jalia
chaneyo
jalia
ayo lembe mingome ya e baba ya
kura kure mulkuma wende
lembe mingome ba e mama ya kayo lembe mingome ya umira ya Kayo lembe mingome ba nyamira yangu Chankwa,
chankwa,
chankwa yangu Chankwa,
chankwa,
chankwa yangu Hei chande kanubo kiyotia edha
kuya
Jiku nangu Miyabi
Uyo kudupiri
Miyabilu Miyabilu
Miyayo
Habilu nyaku
Chankwa
Ngana baba
Chaneyo
Chana baba ya
Chankwa
Jam baba
Chaneyo
Chana baba ya Jalia
Chaneyo
Jalia Mwaya mulama Waya nyao shania Nira mulama Nira nyao shania Watoka mumonu nyao shamia Mega pongu soroni Nika kenyu nyao kamia Mega kelu shania Timneria Jutu wa timneria Timneria Panea timneria Hey, wudu wanyi matungula ngula Waja kenga Wanya jupanya andu
Obima
Chankwa
Ngara baba
Chaneyo
Ngara baba ya
Chankwa
Jam baba
Chaneyo
Jam baba ya
Chankwa
Jalia
Chaneyo
Jalia
Midi wait long by music entertainment Alongside Kakaboy,
Ubimu and Kukume
Sevo OM
Chusa Paida
Kaso Arsenal Adrupele